alitupa jongo na mti wake. Hukujua thamani ya pete, ukanitangaza nisi chochote kwako, ukadanganya ukanipiga teke. Mwenye nilivyopambana haukuridhia yangu hali, usiku mchana kukutafutia haujali. Katari mabili ayana atayana nishazoya, katari nishazoya, katari kusunjero. Katari mabili ayana atayana nishazoya, katari nishazoya, katari. Silali tungi na mie, na mie. Muda wote chakali,
chakali, chakali.
Nikajuliza uni mambo na dosari, mapenzi nilie, nilie. Ulinitesa kweli, idunia nazunguka, mara maji kuja, mara maji kupa. Nimekoma nimeweka nuka, mana siku wade niokowii kuja. Idunia nazunguka, mara maji kuja, mara maji kupa. Nimekoma nimeweka nuka, mana siku wade niokowii. Venye livo kumana haukuridhia yangu hali, usiku mchana kukutafutia haujali. Mpaya kusunjero. Katari mabili ayana atayana nishazoya, katari nishazoya, katari kusunjero. Katari mabili ayana atayana nishazoya, katari nishazoya, katari.
Isakan, Isakan, Poncho Gita, wanamwita PH. Niko mino mino, producer Jini, Jini, fire.
Kila chinyumazo kina mwisho, kina mwisho, kila chinyumazo kina mwisho, kina mwisho.